muchala nze simanyi kirungi kisinga omuchala bulimbeera jenda basaanira omukwano gube mukolo oguliwo ogunyuma nga tekuli muchala yaweweze mmeme kabonero ka mukwano buli muchala woli webaze mukama olw'ekyo kyoli ekitiibwa ky'omukyala kyava mu ggulu obulungi bw'omukyala bulinga ekimuli bwewunsa bachala ndoza yandibadde ntio ngatenyuma munamu wetunulira olabe wetegereza okuva nakati omanye nti omuchala wabula wabawe ekibanja lyesanyu okujjula omuchala kwekola ebigenda amaanyi g'abasajja bangi gabeera mu bachala babwe buli muchala woli webaze mukama olw'ekyo ky'oli ekitiibwa ky'omukyala kyava mu ggulu obulungi bw'omukyala bulinga ekimuli bwewunsa omuchala kolera funa era seba waliriza muwe omuchala anti emigaso gy'omuchala jo mingi ngate ekikolebwa omuchala kiba kya muchala okukiyinza buli muchala woli webaze mukama olw'ekyo ky'oli ekitiibwa ky'omuchala kyava mu ggulu obulungi bw'omuchala
www.mp3ugandanmusic.com